walipotekwa wakapelekwa Babiloni, wakateswa sana, waliomba Mungu awarejeshe.
Akawainua, akawabariki, Mungu wetu akawarejesha. Akawainua, akawabariki, Mungu wetu akawarejesha.
Hata leo kunao wengi sana wamefukuzwa makao yao, nyumba zao zimechomwa moto, wanaomba Mungu awarejeshe.
Atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha. Atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Wacheni kisasi wala chuki, Mungu wetu atawarejesha.
Oh, atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha. Atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Atawarejesha,
atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha. Atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Wafanyao hila, atenda jambo Mwenyezi Mungu, kulipiza kisasi aelewa, mapenzi yake yatatendeka.
Atawainua, atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Atawainua,
atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Someni Warumi 12, msilipe uovu kwa uovu, msikubali ubaya uwashinde, bali mshinde ubaya kwa wema.
Baba yangu,
atawainua,
anawajua,
atawabariki,
anawape,
Mungu wetu atawarejesha.
Adui yako akiwa na haja, mpe chakula, mpe kinywaji, utamfanya apate aibu kama makaa moto kichwani mwake.
Atawainua, atawabariki,
atawabariki,
Mungu wetu atawarejesha.
Atawainua,
atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.
Msikubali wale wachochezi wajenge ukabila ndani yenu. Sote sawa.
Atawainua,
atawainua,
atawabariki,
atawabariki, Mungu wetu atawarejesha.